hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei ko hinga kōrero o te waiariki o te moana a toi mā wātea ko kahi Stephen Stenheim. He tau toko pūtea hou mō ngā whare o te waiariki o te moana a toi. Ia humai te kapā mai te whare hakahaka o Rikirangi Gauge ko I nei tā rāwiri White Sea. Kia ora. He tau toko pūtea hou mō ngā whare o te waiariki o te moana a toi ka whina I ngā whānau o te rohe. Ko tēnei rōpū tau toko pūtea hou ko te Bay of Plenty Housing Equity Fund. He mea whakatū e te taratī o te rohe ara Bay Trust. A he kaupupa I arāke nā te mahitahi o Bay Trust. Rātou ko Trust Horizon, ko Rotorua Trust, ko TECT, ko te kaunihera o Tauranga. Hei tā te pūrongo a ngā karere o Opotiki ko ngā pūtea nei ka haere ki te whakapiki ake I ngā whare e tino hiahia tia nei, pēnei ngā whare hei hoko, hei reti rā nei, ngā whare kaumātua, ngā papakāinga, ngā whare tūmatanui, me ngā whare mo te hunga whaikaha. Hei tā Alistair Rhodes, tumufakarai o Bay Trust, puta noa I te rohe kai te ki ngā hapori ko te raru nui ki te rohe nei ko te hoko whare, ā mā ngā tautoko a pūtea nei e tino whai hua nei te whakatū whare I te rohe nei. I ahu mai te kapa mai te whare hakahaka o Rikirangi Gauge ko I nei tā rāwiri White Sea o te whānau a Panui. Hei a pōpō ka whakaeke ngā kapa whakatātai o mātātua I nā hoki tēnei rā kai ngā rōpū whakangahau te papa. Ka mutu kua rāke e tahi rōpū hou ki te wāhanga whakataetai. Ko tētahi o ngā rōpū hou ko te taumata o Apanui, ka tīmata I te wāhanga whakataetai kapahaka hei a pōpō. Anei ngā kōrero a Rāwiri Waititi.
Kei te haere ngā tahi raru te korowai a te atikapā ko te whānau Apanui. Ko te nui e heta, he traki anna tawhito. No te kapā ko te whānau Apanui e... kai te tūro te tēnei rōpū, ka wai ho ngā wīra whā ki roto te whānau apuni, ka wai ho ngā traki ana ki roto te taumata apuni. No reira, koe te heipūtanga mai o tēnei kapa, no raro iho I ngā pāreke reke a te pāpāri ki rang, tuarua tēnei kapa e pīkau nei I ngā tini kaupapa o te wā, pitano I te motu, me te kawe I ngā, te kawe tonu I ngā kōro o te iwi.
Kā te ake rai ngā iwi koi nea nake ngā kohinga kōrero o te waiariki o te moana a toi mā wātea ko kahi Stephen Stenheim. Kia ora.